amani kwako.
Bwana awabariki.
May peace be with you.
Bwana awabariki. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Bwana awabariki milele. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Bwana awabariki milele.
Amani kwako.